This world is wrong. There is no one like you. Lord, I'm giving back my life to you. Full of bounty, mercy and grace. I love you, Lord. Fat Inky.
Nisi, menitoa mbali, menitoa juani ukaniweka kivulini, menitoa gizani ukaniweka mwangani. Asante jile kwa kutenga na shetani, shetani alinitesa na zambi nikatenda. Kuna kama wewe Mungu Baba unaweza, machoza na nitoka nikakumbuka Kalvari. Kwa mapenzi yako msalabani ukatufia, hakuna kama wewe Baba wanyonge pia. Wajane, yatima, wote wanakuabudu, wewe wastahili upendo Baba wa mbinguni. Magoti napiga mikono na inua, hakuna kama wewe jina lako na rikweza. Magoti napiga mikono na inua, hakuna kama wewe jina lako na rikweza. Yawe chaka chaka kwa Yesu kuna baraka, jina lake dawa kukuzidi kikombe cha babu. Yeye ni Mungu pekee, hata shetani anajua. Wanyama mimea vyote vimeumbwa na yeye. So baba mama wife atafasta safina sije kwacho, licho nacho sio chako, hicho ni cha Mungu Baba. Mungu wetu ana upendo wote, anatupenda sana. Mungu wetu anatoa wote, anatupa sana. Hakuna naye mpungukia, anatupa kwa wakati. Mpende kwa moyo na kuitana nafsi yako, kwa yeye ni muweza. Na hakuna kama yeye aliyetupia msalabani na kuyashinda mauti. Alitufia msalabani na kuyashinda mauti. Yawe Jehova, napenda jiwe, jemedari wangu, umeniweka huu dunia nzima nimezunguka, sijaona kama wewe ni Mungu wangu. Heshima zirudi kwako, kwa jina lako tu. Mapepo yanatoweka kwa jina lako tu. Majini yanatoweka, wewe ni Adonai. Na hakuna kama wewe, nakupenda nisi hadi shetani anaona gere. Hakuna kama wewe, shujaa wangu wa vita, tunakuhimidi hadi pale utakaporudi. Vinanda na vinubi vyote ni kwa ajili yako, wewe ni Baba Mwokozi, tena kimbilio letu. No one like you, we worship you. No one like you, we worship you. Amen, amen.
Music. Don't cast your face. One love.